Bye. one. Yes, God bless you.
Hallelujah.
Jina mazuri yote ni upekee wako Bwana.